Musumba, bawereza ba mukama, ababulizi, abayigiriza ba Bible, mama, bonna bebase, mwebase naye sebula, mwebakidde mukama ng'ensegenda, temwebaka abanga muzukuke, bwe mwebaka ogwe musango gwamwe, mwebase naye sebula, mwebakidde mukama ng'ensegenda, temwebaka abanga muzukuke. Bwe mwebaka ogwe musango gwamwe. Mudungu Yokana omubatiza yabuulira enjiri abantu ne beenenya n'ababatiza ne badda eri Katonda. Mwe ba Yokana b'omulembe guno muli ku ki? Muzimbe zigolofa n'amayumba ga kalina, muli eyo mufuluuta abantu nga basaanawo. Naye laba Yesu bwe wali ofa yeewaayo n'akufiirira gwe kwe kufuna eddembe. Omusasudde kigwe gwe yatumugenda obuulira enjiri eyo mu mawanga gonna. Mwebase naye sebula, mwebakidde mukama ng'ensegenda, temwebaka abanga muzukuke, bwe mwebaka ogwe musango gwamwe. Mwebase naye sebula, mwebakidde mukama ng'ensegenda, temwebaka abanga muzukuke, bwe mwebaka ogwe musango gwamwe. Yesu namuita n'alyoka amubuulira bino ebigambo. Oyimiriddewo sitaani ng'akulamuza, uno kati abasabye nkyabaweweenga engano. Naye nze kye mbasabira nti nno munywere, bw'olimala okunywezebwa onyweze abalala. Peetero yawulira era bw'atyo n'anywera, bwe yamala okunywezebwa anyweze abalala. Peetero waleero gwe ng'oswaza, omaze okunywezebwa n'obba abantu. Mwebase naye sebula, mwebakidde mukama ng'ensegenda, temwebaka abanga muzukuke, bwe mwebaka ogwe musango gwamwe. Mwebase naye sebula, mwebakidde mukama ng'ensegenda, temwebaka abanga muzukuke, bwe mwebaka ogwe musango gwamwe. Kino ekigambo kiva eri oyo Katonda omutonzi w'eggulu era nnyini byonna. Akugamba zukuka okomewo mu kifo ki, okole omulimu gwe nga bwe yagukwasa. Akugamba zukuka okomewo mu kifo kiri, okole omulimu gwe nga bwe yali akutumye. Bw'olema onaaba gwe weewaddeyo era omusango nga gukusinga mwanange. Mwebase naye sebula, mwebakidde mukama ng'ensegenda, temwebaka abanga muzukuke, bwe mwebaka ogwe musango gwamwe. Mwebase naye sebula, mwebakidde mukama ng'ensegenda, temwebaka abanga muzukuke, bwe mwebaka ogwe musango gwamwe. Mwebase nnyo nno ne mukama nanyiga n'akola statement y'enkambwe. Ty'abaana bange bafuula okubula okumanya, banaamanya batyanga tewali abawulidde. Ekyo kye kibuuzo mukama ky'abuuza omubuulizi w'enjiri naawe nnabbi. Omusomesa naawe omusumba, sindi mutumwa owuwe bubaka bwe ndeese. Mwebase naye sebula, mwebakidde mukama ng'ensegenda, temwebaka abanga muzukuke, bwe mwebaka ogwe musango gwamwe. Mwebase naye sebula, mwebakidde mukama ng'ensegenda, temwebaka abanga muzukuke, bwe mwebaka ogwe musango gwamwe. Mwebase naye sebula, mwebakidde mukama ng'ensegenda, temwebaka abanga muzukuke, bwe mwebaka ogwe musango gwamwe. Mwebase naye sebula, mwebakidde mukama ng'ensegenda, temwebaka abanga muzukuke, bwe mwebaka ogwe musango gwamwe.